DJ Tez.
DJ Double J.
Tuambieni OG amefika na pika na pika na
DJ Voice.
Atujanza juzini lugha ya zamani.
Mr. DJ achakanuke, achakanuke.
Nasumbua kakibeti ya chalo.
Papa Fadela klime baki ni kujengia statue.
Bado mendo tembea na nare.
Ini last muta mato wa kalenda. Ya mamasta maji mabazenga.
DJ Voice.
Double K.
DJ Tess.
Simba tena siondama. Nimekuwa niki wa andama. Muda mwingi niki wa tazama.
Happy to the controller steer. Faka wala faka wala.
Tuzi chokoza na genge muwa chokoza na hii. Na chokoza mazekere mbaka muta niti. Niti.
Tukolok
na mabang bang bigi tukolok.
DJ Voice.
Kingpin ni mwashika kastika. Look Sophie kwa Nairobi West nigga. Kuwateka kuwa kunyo sima ninja.
CJ Tez.
Demulisema sita make steki himu itazame.
Come baby come nikupe can get on love.
Hila wewe.
Can get on love.
Zimenyilo, zimenyilo. Tupakane kuna mbaya mundu humundu.
Omsigidi, omsigidi. Zangale wako na stupidity. Kama kuru kuko na nijigidi. Kande wachapu itamu.
CJ Tez.
DJ Double J.
DJ Voice.
DJ
Tez.
Take a superhero on a mission, yeah. Black and black looking like a billionaire.
DJ Double K.
Ngumu resist, cheesy fly, come in.
DJ Voice.
Competition, I take it quacky, yo.
From Mombasa, DJ Tez, the Magic Ends.
Jokes aside, it's now time for some serious African music.
Even the government agrees. He's a dangerous DJ. Oh my God.
Vanilla Nilla, Tam City,
Kuleza uti wa Dubai. Ubali pambe moto kama mafuta kwa karangi.
Okay. Na ulivaka toto ito to. Leo mpaka koko iko ko. Kito ni kulamba mwiko ko. Saka fati kwa taniko ko. Ko niko ko. Mama kanyewa
nikumeshe.
Ya leo kiboko
nikumeshe.
Imeziti utamu
nikumeshe. She she
Asa kukwacha we
Sorry
Ninde kwa mwengine
Sorry
Jauli sina
Chisi chwa
Entertainment, DJ Double J.
DJ Kali, give you a title when I'm with the DJ Voice. DJ Tez, spin away.
Toto, nimeshinda loto, kukupata mtoto. Basi wewe wanani, niambie wanani.
Beste yako ni hater, naona tutaki
Kalali
Mwanziaji itabidi umtiezi, my hater. Mwata kutakashi mwashindano. Umanzi ni mhandi anaka kuitwa meano. Mchore, mwambia potele. Mwambia na kupenda itabidi ya zoe. Weni mrembo na kutamani. Uosikia wivu lipenda mse wa kitani.
Nobody can ever take your place. You know it's not gonna happen. Cause I'm not an average type of latest. Why they try to hate me, baby, just tell me you got me. And I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu wewe ndo wa wakilisha tu. Hata wafanyeje uko stuck like glue.
Shikilia hapo DJ Voice.
Ini lazima utamako kalenda ya mamasta majima bazenga. Pia kafala na beef na kalenga. Na kakawa mifunja agenda.
DJ Double J.
Kizi niko busy. Labda karibeza Bentley na mabigi. Hakunanga mtane za kula baridi. Buda kila esto jiji ni na bibi. Kalali 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 Kalali
Kalali
Kalale, hey, yadi yadi nini kem kem, wata guane, wata vai miss, kasi ganje, haini saidi, wata guane, wata bauti, bro man kona dai beef kalale, kalale, hey, yadi yadi nini kalale,
yo yo yo,
kalale,
bazenga, hey, yo. Papa Fadela klime baki ni kujengia statue. Na usiache ndula inje na unajot kwa paipu. Tuko up de na tike mbogi yote my crew. Masimba ndo zmeja kama Manchester Blue. Kem doli kwe nafanya gani dos daro. Papa God sino nishe ganji kama flako. Ni adisi ya mafiga makoma na maziro. Very soon itabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua waki kam. Na maliki wasafi ongezebe ya bita. Wasoro kuwa punish kupepea kaki flag. No kizidi kulegeza ndo tatek yo madam.
Kem kem watagwane whatever I miss. Kasi ganje haini saidi. Wata guane, what about it? Bro man kona dai beef kalale. Kalale, hey, yati yati nini kalale. Kalale, hey.
Katukongi pesa ni upuzi. Nataka kuwa na shares kapuzi. Nijenge uko nyali. Ini nice nikikunywa sharubati. Ukirushwa manzi kalale. Kompeni kompero safe. Bazo, bazo. Miufanya peace na mabazo. Sipendi chali ya mewekwa. Unalipiwa nyumba rwaka kalale. Wanaumu wakiongea kalale.
Hey, yati yati nini kem kem. Wata guane, what have I missed? Kasi ganje, haini saidi. Wata guane, what about it? Bro man, kona dai beef kalale. Kalale, hey, yati yati nini kalale. Kalale, hey.
Unacheki superhero na mission, yeah. Unacheki superhero. DJ Tez. Unacheki superhero na mission. Hero, miss, yeah. Unacheki superhero na mission, yeah. Unacheki superhero na mission, yeah.
DJ Voice, huh?
Unacheki superhero na mission, yeah. Black and black looking like a billionaire. Give me nine more, been getting a free now pair. I know it's impossible to really not stare. Spend weekends in my car, see me come dead. Blow a cook for your same machine, come 10. Don't fold in a good and a breeze when I smell. You may mix na shash, but you really can't tell. Check your black duty. Window ni litin, tika blow hami engine. Ingumu resist, kizi fly come in. Before ni trust when you meet a technique. Body leaky, melanin juu chini hakuna bleaching. Black is beautiful, you know teaching. Cause I'm thinking, ni my king too na my queen. Squad yote mbaka DJ
Black Double K.
Jia kwangeza tine
Black.
Competition na icheki kwa kio. Bako yake pia ni black on
black.
Michael Jackson
black.
Bank account on
black.
Spend my cash on
black.
And her ass on
black.
Competition na icheki kwa kio. Bako yake pia ni black on
black.
Na ni black
boys club tumedunga maopena. Nyunginyo tuko moshi. I swear siyezi tell pali tuko tuko setere sese. Mchezo reseze. Runny shit ya ni mubutu resese. Switch bank what a champion does. Ndani ya ring ni mahedi zine dinzi dan. Nataletewa ile kitu minadai mevai. Wakikata maji mini ko divine na gedai. There's a will, there's a way, niggas in the andoa. Shashuku haa nyoka san kwa dondoa. Nowezi hepa luga yangu vile na roro. So nipe stand innovation vile na kapo.
Kodi medunga
Nakonga black, dani ya G-Wagon Nagin, nena black model and a friend Chupa ni black, tags in, tat kwa swag Nasumbu waka kibeti ya chalo
Squad yote mpaka DJ
Black
Tu ya kwa ongeza tire
Black
Competition na icheki kwa kio Bako yake pia ni black on
Black
Michael Jackson
Black
Bank account on
Black
Spend my cash on
Black
And her ass on
Black
Competition na icheki kwa kio Bako yake pia ni black on
Black Wabebe tena
DJ Tess DJ Street tunajua ni kuwa mocho Nikirao na rao pia kuwa mocho Kuwa mocho Yang ni kuwa mocho Kuwa mocho Yang ni kuwa mocho DJ Street tunajua ni kuwa mocho Nikirao na rao pia kuwa mocho Kuwa mocho Yang ni kuwa mocho Kuwa mocho Yang ni kuwa mocho
Niko gede niko sana be Kana kanashi Nimepandisi ya mbana ti Juni nganyare Kuna vile nimekana ti Nimepanashi Kutu nile la sumbe na se Niko na kisi Zaubaya nikinda na mo Atire nangwa Maka ngete na wanda na su Juniko masi Walego na munga nazi Tosi na masi Na wateki adi wana ti Ziki wa mocho kanga mbaka wanjifo Mbogi yake ni kupwachi kama wagido Ziki wa mocho kanga mbaka wanjifo Yakin kupwatch kama wagido
Genje Street tunajua ni kuwa mocho Kirao na rauki ya kuwa mocho Kuwa mocho Yang ni kuwa mocho Kuwa mocho Yang ni kuwa mocho Genje Street tunajua ni kuwa mocho Kirao na rauki ya kuwa mocho Kuwa mocho Yang ni kuwa mocho Kuwa mocho Yang ni kuwa mocho
Niko masongi wete kira ni chimes Na kunyo kumiri yang kuchi bless Leo ngware mina staga na ref Kai pada watazama ziki arrest Kwa marila mienda zi release Juwaka muske maruto leni breeze Uwe rose la chaji kismat
We are the mix masters Entertainment
Sakanga kwa giz Doa choku kisidiki kabisa Dati ni sezi flip migo difa Kuwa mocho mbogi ni kuwa mocho
Genje Street sunajua ni kuwa mocho Nikirao na rauki ya kuwa mocho Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho Genje Street sunajua ni kuwa mocho Nikirao na rauki ya kuwa mocho Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho
Mbuku jo, nimekula mbuku jo System jo, ime nini makazi jo Degree yangu, yurembo jo Boki jo, inatakadishi jo Inabidi tuwateke, wa mocho Tupateza machwara, wa mocho Utanipa tazabe, kanashi Puchana maini, si mabati Nikichora vile tateka tuwadhi Nite mkulima na mimea Mkurugenzi wa kujipulisia Kuwa mocho, ndio riba
Genje Street sunajua ni kuwa mocho Nikirao na rauki ya kuwa mocho Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho Genje Street sunajua ni kuwa mocho Nikirao na rauki ya kuwa mocho
DJ Voice, ha? Noyo, 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 noyo
Anza mwanzo
Oflop elegant
Mwanzele wewewe Fendrick
I'm in the stiff Have you do the controller stiff Back a wall of front a wall a stiff You have you do the controller stiff When you get to the land at a wall a stiff Have you do the controller stiff Back a wall of front a wall a stiff You have you do the controller stiff When you get to the land at a wall a
Abam tikita girl ukitingisha Take it down girl ukidigida Pick it up girl ukitingiga Bring it up controller controller Kila mtu Kila mtu dance, kila mtu wapandani basi dance
Chukate, chukate
Usiogope, usi tense
Chukate, chukate
Shake your body, body, den, den, den Shake your body, body, shake your body, body Shake your body, body, den, den
DJ Tess
Chukate, chukate Chukate, ruke, shuke
Yofi do the control
We are the Mix Masters.
DJ Tess.
I'm still bringing the fat ziki Paka muna chizi muna chaka Master of the palm ziki The palm ziki ziki Master of the palm ziki The palm ziki 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 Hata mki hey I'm still bringing the fat ziki Paka muna chizi muna chaka Hata mki zidi kuzi just he flow Badu nita zidi kuzi right na ku grow Waka ni blow Ni anze ku rip he my show Instead of having one shinde nina kama four yo Nani ni ule African bamzi Na letter rhymes Waka vichwa vya choboka Yani skiza hewa vile kali Na laja flow for sure Jona si tacho Nani yule African bamzi Na letter rhymes Waka vichwa vya choboka Yani skiza hewa vile kali Na letter flow for sure Jona si tacho Tukate Tukate Tukate
shuke.
Kime Rudy, nani yule kitana?
DJ Boy,
the beats for the streets, my man, the geeks beat. Italiangu si freestyle, so ni star free. Representing for the youth, Nairobi City. Kwamta kila sana, kila wiki. When you
deserve
to play music. Nime poa miaka mbili sa mambo vipi. How to eat bamzi, who stink and yuki.
Ni nani yule African bamzi? Na leta rhymes. Waka vichwa vya chokoka, yani skiza hewa vile kali. Na leta flow for sure, Jonas sitachoka. Nani yule African bamzi? Na leta rhymes. Waka vichwa vya chokoka, yani skiza hewa vile kali. Na leta flow for sure, Jonas sitachoka. Tukate, 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 ruke, shuke. Tukate, 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 shuke, shuke. Tukate, 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 ruke, shuke.
Yo ni manzele we and right about now na chill na DJ Tez. DJ Tez.
DJ Double K.
Manzele we Frederick
Vicky. Have you do the controller still? Back a wall of front a wall of steel. Have you do the controller still? When you get on the land at a wall of steel. Have you do the controller still? Back a wall of front a wall of steel. Have you do the controller still? When you get on the land at a wall of
steel. Abam tiki cha girl, uki tingi cha. Take it down girl, uki digi da. Pick it up girl, uki tingi ka. Bring it up controller. Kill em too. Kill em to dance. Kill em to up and down the bassy dance. Kill em to, kill em to dance. Usi your go play, usi dance. Shake your body, body. Shake your body, body. Shake your body, body. Dance, dance, dance. Shake your body, body. Shake your body, body. Shake your body, body. Dance, dance, dance.
I'm in the step. Have you do the controller step? Back a wall up, front a wall up step. You have to do the controller step. When you get on the land, that wall up step. Have you do the controller step? Back a wall up, front a wall up step.
I'm
in the step. Have you do the controller step? Back a wall of front a wall of step. Have you do the controller step? When you get on the land at a wall of step. Have you do the controller step? Back a wall of front a wall of step. Have you do the controller step? When you get on the land at a wall of
girl. The way you whine, look up one. Look up one. My baby girl. Take it down low and rewind. Misha sama ya kwa tenda. Uko kila kona kwenye club kama tenda. Jaro zako nazipenda. Uki control kwenye club ukizi kwenda. Nibi dangu. Ashi ya bad girl and everybody know. Atu atu take it down to the flow. Leo nataka tuku spend to my own. Billy God, you already know.
Moko match, kumewaka. Moko match apandani kumewaka.
Moko match.
DJ Tez, the Magic Hands.
DJ Khaled, the title, when I'm with the DJ Boys.
Oh my God, now, hear this, hear this.
Oza, tukolok Nama bang bang bigi tukolok Oza, tukolok Nama bang bang bigi tukolok Ata okito alok tukolok Ata okito alok tukolok
Nikolok Nama chingi unezo tina chok Mia fando bila jangerere but nime kok Niko juyanganya matito nyanya Kibibi nikikuja kila stingu tutafanya Anaipenda lakini utoka raba Zangu nikushika na nichape bila raba Shot saba, kuwa kaba Kama kamebeba nina cheza na masyanda Kwela venye bigini na panda kama lada Knockdown, touchdown, baby calm down Downtown, kuwa beba mbaka uptown Tuko lock, makenjani uneza go down
Oza, tuko lock Nama bang bang bigi tuko lock Oza, tuko lock Nama bang bang bigi tuko lock Tuko lock Ata ukito alok tuko lock Tuko lock Ata ukito alok tuko lock
Sezi choko za na genge muwa choko za na hit Na choko za mazekere mbaka muta nitina Juni busy meni ngora Busy na nipima Busy na ningora kini ngora mui fira Busy kini bamba mui piga makumbi Nese tuka gafiti nipiga na 69 Oh my Choko za na hina manadi Choko za karazi kadidika sagani Oh my Choko za wajue tuwa gupi Choko za wajue trending na tu Kini mina manadina tukolok Take it tukolok Aye
Oza Tukolok Nama bang bang bigi tukolok Oza Tukolok Nama bang bang bigi tukolok Tukolok Ata ukito alok tukolok Tukolok Ata ukito alok tukolok
Tuko backstreet appointmenti Tukimachoka na magala makeki Mali safi ni mapendi Kidogo wakaanza misbehaving Jua gode jua tembe jua coding Madiu biu sina levi vidindi Na kushow east side ni kulate Blue eyes ni okombe legit Dogo tukiseti mindo pedla Kimping ni mwashika kastika Look sofi kane ruby west niggas Kuwateka kuwa kunya sima ninjas
Oza tukolok Nama bang bang bigi tukolok Oza tukolok Nama bang bang bigi tukolok Ata ukito alok tukolok Ata ukito alok tukolok
Mini most wanted Nairobi Wezi stop reggae Uliza manadi wanati wame ti Wezi stop reggae Mimtovu wa nidhamu Nikarusho kwa Mariamu Ni mambaru Wamekula moto juu Nimefaju wa Mariamu
Nasianda edge
Nibukundu Moza niko nao mundu humundu Ziminyilo Mpatane kona mbaya mundu humundu
Moza Tukolok Nama bang bang bigu tukolok Moza Tukolok Nama bang bang bigu
Ni simba tena siondama Nimekuwa nikiwa andama Muda mwingi nikiwa tazama Zigo boring tena
DJ Double K
Ni simba tena siondama Nimekuwa nikiwa andama Mini simba Nimekuwa tena siondama Mini simba tena siondama Mini simba tena siondama Nimekuwa nikiwa andama Muda mwingi nikiwa tazama Zigo boring tena zafanana Nguo bagi tena za kimblina Uatani je utawezana Mimi baba tena babetana Baba tena baba ya etana
Step in a step nikiringa Juu ya look fine dula ni Adidas Tukimoke juu ya watabuya Ili sailors bogi ya wachanja KG ulisikia wapidinga Tunadai ship kama na mizinga Mina penda bom bom tukiparty Mina saka nitapata Nizipata nipate kupeleka mama tumapate Ale pizza na makuku leta base ni mamate Kisha bom 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 dedikate
Chepukati Ngoja
jango 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 ati putani liskuli sema situ na kudea usenge ni usenge usitulete ujinga uburuke na matenge na mabui washikana wa wapemete au senge ni usenge usitulete ujinga uburuke na matenge na mabui washikana wa wapemete nimechi block ndomo nono nane kipuke achene kibiti jude
mamepi so fine kama tzongata tunachafua mpaka disco matanga Yesu akirudi atapata kameshika niko na miracle tunafanya miujiza long time nimerudi na sibishi industry niko official bila suti mbogi ya sailors unajua kametiki wachopeshe cup dates za mtai hey.
Chepukati hey, chepukati hey, chepukati hey, chepukati hey,
Vimoji vifilter Visura vyao vimenona Unavodisha beduana sound makeup Wezi pita bila kudago tap Vima uwa wana vyo chisnap Wanatukomesha status whatsapp Wema sepeto sex Hairini woya sex Hamisa mobeto sex Lulu diva sex Mama cookie sex Nikiti mwekelo sex Elizabeth Michael sex Yaki waka sex,
sex, about sex, now, sex, sex, sex,
sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, mama sex, kuna wanaofaa mawiki, na wanonyoa viduku duku, kina mbalulu na gigi, kuindalini na zuchu zuchu,
Iyo mindo kitemera Kama wanakanyaga tope Viuno vimewa legea Kama wanapiga yope Tana shadona sex Vera sidika sex Sanji waldi sex Kajala masanja sex Zari deposi sex Juma lokone
Even the government agrees he's a dangerous agent.
The maggot DJ, DJ voice.
Kile Musa alitaka tu, ulisema kikafanyika. Kile Abrahamu alitaka tu, ulisema kikafanyika. Kile Musa alitaka tu, ulisema kikafanyika. Kile Abrahamu alitaka
tu, ulisema kikafanyika.
Kile Abrahamu alitaka tu,
ulisema kikafanyika. Kile
Abrahamu alitaka tu, ulisema kikafanyika. Nataka uponyaji, imani kwa aweza yetafanya maji. Minataka munijibu swali, akifungu wa mlango wa kufunga nani. Kitafanyika Kile minataka tu Kisema kitafanyika Baba neno moja Moja tu Sema kitafanyika Baba neno moja Moja tu Sema kitafanyika
Ayo ni manzele we And right about now na chill na DJ Tez DJ Tez
Bambu, kusaka hizi midash ndo nafikiria tu Samurai Jack, mandi mini aku Miukua number one, hawa madeni na chu
Hey, hey, na hibiga, bigi, hey, hey, na hibiga
pigi pigi ey ey nae pigi pigi mio pigi mara mia tu tia mia ey ey nae pigi pigi ey ey nae pigi pigi ey ey nae pigi pigi mio pigi mara mia tu tia mia
pass the cushion pen pass it over kutoka jana till today hatuja kuwa soba soba. Yeah, pass the cushion peng. Peng kisha leta ngupe mjulu peng. Riengi kwa sawa nkoma pupu game. Na damn when I'm sawa we see all the same. Yeah, when I covered millionaire. Vile when I'm sawa when I covered billionaire. Put your hands in the air. Now bend over and those kicking, yeah.
Kasi yangu ni simple. Nikishiba ntoke kichiko. So unajua mini ule boy wa maringo. So mre sana nirudi kwa same shimo. Silali nina mpango wa kutengeza mali madem zenu tawahonga
chukua yenda yenda
ya tafadhali na you know hey na ipiga piga hey hey na ipiga piga hey hey na ipiga piga na ipiga mara mia tu tu you mia hey na ipiga piga hey hey na ipiga piga hey na ipiga piga na ipiga mara mia tu tu you mia.
We are the Mix Masters Entertainment.
Ushawe, ungare, utoke, alafu ati unasahau kupray. Yani ulale, uamke, ukule, ushawe, ungare, utoke, alafu ati unasahau kupray. Hey, mako prayer ni siko mabada ya ibada. Uja give thanks for ino nataka anada. Umerauka uja bonga to your father. Ushashika kileta una washa kishada. Diba imbose devil is a devourer. Usipo chunga ata kudivauya. Unapakueka God closer. Pray repent kama una makosa. Nipo kugo down kwa magoti yo. Si ile time tuko kwa mbori yo. Anaiza kutiche ndo odijo. Babi mnati ama odijo. Ale, uamke, ukule, ushawe, ungare, utoke. Alafu ati unasahau kupray. Yani ulale, uamke, ukule, ushawe, ungare, utoke. Alafu ati unasahau kupray. Uzuri wa prayer uliza Paulo na Sila. Walifungua milango za jela. Soja kauliza oma na uko mishima. Ikabidi amewajua jina. Shadrach, Meshach and Abednego. Mfalme akasema yo you can go. Kutoka leo tuta praise your God. Akakubali sanamu zake zinabo. Bila prayer me dead and gone. Bila prayer me dead and done. Musa kapasua bahari. Bila prayer wangeenda mahali. Imagine ulale, uamke, ukule, ushawe, ungare, utoke. Alafu ati unasahau
DJ Kali DJ Tari unamuita DJ Voice.
Uamke,
spina wewe, kuja wewe, fire,
utoke. Alafu ati unasahau kupray.
Bila prayer me dead and gone. Bila prayer me dead and done.
DJ Double K.
Ayo ni manzele we. And right about now na chill na DJ Tez.
Bila prayer me dead and done.
Imagine ulale, uamke, ukule, ushawe, ungare, utoke. Alafu ati unasahau kupray. Yani ulale, uamke, ukule, ushawe, ungare, utoke. Alafu ati unasahau kupray.
Adi deep down, kuna ngori tuna beef now. Wana yab ni wa soft, wamezoya kula pilau. Sini ketepa tuna kibao. Pills na grill no ma tap tap tap. Adi deep down, kuna ngori tuna beef now. Wana yab ni wa soft, wamezoya kula pilau. Sini ketepa tuna kibao. Pills na grill no ma tap 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 tap. Kintami ningi anga kidon. Down, down, down. Bombo clau wataguanu si call bila form. Form, 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 form. Oh yeah, manaba bajo bila tarende. Niko front wako back jo kisenge. Niki kikoko anatemanga veve. Noki ni bow na kanyagwa kamende. Take it bro, niko mosi Jamaica. Hii ni baraka jamaa si kawaida. Hii ni date na wakimbiza kifaiba. Mini fighter daddy, mi survivor. Are you this down? Kuna ngori tuna beef now. Wanayab ni wa soft, wamezoya kula pilau. Siniketepa tuna kibao. Pills na grill na matap tap tap. Are you deep down? Kuna ngori tuna beef now. Wanayab ni wa soft, wamezoya kula pilau. Siniketepa tuna kibao. Pills na grill na matap tap tap tap. Kipra mini ganga kidon. Down, down, down. Bombo klawa taguanu si call bila form. Form, 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 yeah. Form. Hadi mbona jona bali pusi. Mbona una mara mstupi. Doya hoyo kini daika una dos kuji. Ona ono kini wine
DJ na magwai sumi.
Hey, mi mbona nga mabuli. Mi ucheki mahora ni kidai movie. Ngoja mbona weni chino una bai chupi. Kani chura vuta zino siwai rudi. Hadi hoya mista na igwa wanadai ni maringo. Ni teka lito niko na mailigo. Sikia mali hiko niko na tuma kilo. Pia kari pisto shikanisha na pilo. After position na kujana dari. Mi ufinya jicho na finya na finyo. Hata masingo lumingo na dildo. Hata madingo wa little na fimbo. Deep down, kuna ngori tuna beef now. Wanayap ni wa soft, wamezoya kula pilau. Siniketeba tuna kibao. Pills na grill na matap tap.
Yo, Nash, DJ Voice. Mambo mengi simeona na kwingi nimeenda. Na sida una kama wewe. Wagonja wanapona miwata kutembea. Na sijaona kama wewe. Na subaraka tulingoja tumezipokea. Sijaona kama wewe. Wacha nitoe ushuhuda juu umenitendea. Sijaona kama wewe. Wacha sifa zipande, zipande. Ay, nani yako nizame, nizame. Shetani ata ina ina Vitu ndogo vitu maina Siti shike niko faina Naleta na moto ya zambe Vita ya kiroho katambe katambe Baraka ziko inade Mulisema sita mekteki imu itazame Moto wa shetani leo tunazima hey, leo tunazima Naleta mashairi naongeza na vina hey, naongeza na vina Tunakata kiri umaji ya usima Na sasa na zikwenda Head, shoulder, knees and toes Nimejazo na ro Kapa ni head, shoulder, knees and toes Nimejazo na ro
They call me Conskill
Yo, Nash
DJ Voice Mambo mengi nimeona na kwingi nimeenda Na sijaona kama wewe Na wagonja wanapona miwata kutembea Na sijaona kama wewe Vitu ndogo, vitu maina Vitu shiki niko faina
naleta na moto ya nzambe. Vita ya kiroho katambe katambe. Baraka ziko inade mulisema sita mekite kirimu itazame. Moto wa shetani leo tunazima. Hey, leo tunazima. Naleta mashairi naongeza na bina. Hey, naongeza na bina. Unakata kiu maji ya uzima. Hey, maji ya uzima. Uko kale sama uko kwa bima. Na sasa nazikwenda.
Kipaji Joe and it's a king's thing. Tangu nizaluma nifanyia big things. Loma na koke mimi nasimama tisti. Sitingi ziki nina msimama thabiti. Na kwake sibanduki cause na feel fitting. Na tena sitishiki I ain't feeling fitting. Na kama Musa kingashani waingi kijiti. Mashide ziki kamna zita wenya kama renzi. Kwa Mungu yote ni mazuri come and see. Na kama na mamini basi come let's sing. Sing imejazo na roho buda hapa ntebeba. Kwa script nacheza kama mimi Yesu refa. Menifanyia feva na ngomba kati ya flavor. Na sasa Jehovah mimi kukwacha never. Nitishe kwa wakobu forever and ever.
Na sasa nazikwenda. Head, shoulder, knees and toes. Nimejazo na ro. Hapa ni head, shoulder, knees and toes. Nimejazo na ro. Take it. Head, shoulder, knees and toes. Nimejazo na ro. Hapa ni head, shoulder, knees and toes. Nimejazo na ro.
Amenibamba, nimebambika. Amenijaza, nimejazika. Monday to Saturday napiga kazi. Sunday nipige kambi kanisani. Koko mini kondani. Sina stress yuga misote. Me and my crew sisi sote. Sisi sote kanisani tunajazika. Baraka zinafurika. Sisi tunarukaruka. Injili boda inavuka vuka.
Ayo ni manzele we we we. And right about now na chill na DJ Tez.
How are you, sir?
Nani madoa, alafu ni makoa kwa. Nani madoa, alafu ni makoa kwa. Nani madoa, alafu ni makoa kwa. Kusuko kuseso, alafu tukutokwa.
Nani shika nkapata lipika mbete. Nkapiga kwanza sekete na shukisha zangwete. Alafu nkatoa tenje, nkapigia madenge. Kononesha corona ikidai nikifanje. Kusema nitulie jirani akaanza kelele. Kucheki rada gani napata kumbe ni lele. Nikajipimbembe, zika niweka lembe. Nikafika kwa kena pata nishamea pembe. Akaanza na masharti nitoe shati. Apo rada safi nkakula kamlafi. Kidogo tunabishi wabana kwa nini nani. Nagutuka ni buda kena yukwa kamrazi.
Nani madoa, alafu ni makoa kwa. Nani madoa, alafu ni makoa kwa. Nani madoa, alafu ni makoa kwa. Kusuko kuseso, alafu tukutokwa. Nani madoa, alafu ni makoa kwa. Nani madoa, alafu ni makoa kwa. Nani madoa, alafu ni makoa kwa. Kusuko kuseso, alafu tukutokwa.
Mene kodolea macho, akatoto, I swear. Na niko single, misi die izo vako. Zako za kujingle, jingle, na kumingle. Mina die ni kukembe, ni kudare. Adi wiki kama kurino. Misi jali na choma foto, ata kama wako. Kijicho, alijifanya guiji. Kapatana na bigi katoka. Kijicho, maisha yolo yolo. Na mayelo yelo, mayoyo.
Nani madoa, alafu ni makoa kwa. Nani madoa, alafu ni makoa kwa. Nani madoa, alafu ni makoa kwa. Kusuko kuseso, alafu tukutokwa. Nani madoa, alafu ni makoa kwa. Nani madoa, alafu ni makoa kwa. Nani madoa, alafu ni makoa kwa. Kusuko kuseso, alafu tukutokwa.
Kwa kwanza tena ndo pike lunch. Najituko only me and you sapatu itajimenu. Chana kaminise uneza kapoa na shuka. Sina pesa ya salon usimainda kusuka. Alafu ka sunset kwa dirisha. Tukuleka picha na maheras. Ni wangore mastori na steras. Tua tua napiga yani tua tua niko on. Na satano ndo nimete majaba. So cheza kiwewe dance kiwewe. Juni mimi na wewe tucheze adi mulembe. Tua tua napiga yani tua tua kutekwa kuseswa. Kidogo ni kutokwa.
Nisikia njoke natakaga za mababi za mabombo maniga mayo wangati ganja fama warasta pia wanati masponyo madonga wako na vitambi mistari kuwasuka nikiongeza metali na changanisha kigeto nikibonga kilami kwa shingo 925 kuwa kunywa na mali mali safi ende chain kama shashamani ni mimi na yeye na mimi kumshikanisha kama meno na ulimi
we are the mix masters entertainment
Na moshi za maboza, oe Nimekuja tu kumtongoza Atoe, zake zikishika inabidi tu atoe Amebeba rasa na nyege, oe Hata akisema na nyesha
Akiwoka na dondosa Mbogi yote amechokoza Vipoko wa kuokota Lakini akitoa na mthobodha
Atoe Toto ni mali safi basi siya toy Tuko juu ya maaluta oy Na kama paka inanuka
Kama iko ndonyo sare Kama iko taita ni kale Kama ni mtaro ni hale Ya mako nya ngina majane Mina rusha mishale Wari ya kitandane Dudu tamu wa sale Akisonga na songa Mina gonga gonga Akiwika kiware Funga mdomo
Onda Ulisema huogopi ona Ulisema haitoji ona Nilisema siku chochi koma
Leo niko kutu kama mabusu oh Form no. niku dara dara na mabusu Sponye anakula mjuku Sponye anamwaga juju Mina take over pussy kama tycoon Mina piga style zote hadi taiji Mina stretch kama yoga kata panty Mini hardy, mini body
Akiwoka na dondosa Mbogi yote amechokoza Vipoko wa kuokota Lakini ya kitoa na mthobodha
Atoe, atoe sadaka aungodha Atoe, hapa kuna moshi za maboza Oe, nimekuja tu kumtongoza Atoe, zake zikishika inabidi tu atoe Amebeba rasa na nyege Oe, hata akisema na nyesha
And right about now na chill na DJ Tez DJ Tez
We are the Mix Masters Entertainment This is DJ Double K
DJ Mkali, DJ Tari, unamwita DJ Voice Spima wewe, kuja wewe, fire
Omzigi watch, omzigidi Msupa babul, babul, babul Mina famul, famul, famul Msupa babul, babul, babul Mina famul, famul, famul Hagazi jagul, jagul Manki yangu kona masul, masul Threesome double, double, double Sina changu cheza chaku, chaku, chaku
Omzigidi, omzigidi Zangale wako na stupidity Namo kurugu dhona ni digi digi di Mate mochafu itako purity
Adi omzigidi, omzigidi Omzigi watch, omzigidi Omzigidi, omzigidi Omzigi watch, omzigidi
Kumbe ni kumbe kumbe Kani kukumbe ni kukumbe kumbe Kunde, kunde, kunde si punde Yeni mtamu supu ya kunde Dogo wa dogo, zagazogo Hatude kidero bash nyama sunko Korohosho, mapocho pocho Nyoko nyoko, silete nyoko nyoko
Omzigidi, omzigidi
amevamia. Cheza mosmos usijokomia. Watoto wakali kina Carolina Halima walipojiachia. Leo tunapiga show, yani paka koko iko iko. Mare mungi wika Kenya go, na pila vado iko iko. Leo tunapiga show, yani paka koko riko iko. Male muki wika Kenyan boy, na pila vado iko iko. Nasi jidai, upendo mine sambaza. Wote wa main, wakaka zina wadadas. Wanafurai, ngoma zaku zina wabamba. Hey, zina fortuna kwa speech and go.
Achani wape buru dani, buru dani.
Leo,
mina wapa buru dani,
buru dani. Mina wapa buru dani.
Achani wape buru dani, buru dani.
Leo,
mina wapa buru dani, buru dani.
Mina wapa buru dani.
Achani wape buru dani, buru dani. Leo, mina wapa buru dani,
buru dani. Leo, mina wapa buru dani,
buru dani. Leo, mina wapa buru dani, buru dani.
Leo, mina wapa
DJ Double K.
All negativity, feel the vibe. Na ukatike, ukiwa tungi juu ya mjani. Feel the vibe, jiachilie. Satu hile wote, wala, one heart. Let's get together and feel alright. Wala,
the maddest DJ, DJ voice.
Sambasa, wote wa main, wakaka zina wadadas. Wanafurai, ngoma zangu zina wabamba. Hey, zina vojuna kwa speaker. Boom,
achani wape buru dani, buru dani.
Leo,
mina wapa buru dani, buru dani.
Mina wapa buru dani.
Achani wape buru dani, buru dani.
Leo,
mina wapa buru dani, buru dani.
Mina wapa buru dani.
Achani wape buru dani, buru dani.
Leo,
give me good love when I'm whining. I make it look good when I'm shaking. Kenyan girls you be wanting. Whoa. I'm the medicine you be needing. Leo ni dondosha yokote. Ni rombosa ipepete. Ni kipendua uiteke. Halafu juhu ni bebe. Na yomi guchi nilegeza. Mikono kando ukitingiza. Napenda one love we ungeza. Ni udance tando muangaza.
DJ Double K.
Dozele, napenda cheza tu. Dozele. No money, ma, dozele. Cheza tuende wote, dozele. We, ma, dozele. Napenda cheza tu, dozele. Eh, oh, dozele. Napenda hapo tu, dozele.
She's stepping out of the room, looking fine, aye, aye. Looking fine, aye, aye. I wanna dance with you, boy, yeah, show me your style. Girl, show me your style. It's a dance out thing. Only your hips, do like a this, I go do like a that. I love the way you do me, do me. Gonna rock it to the early morning. Naomi Gucci ni legeza. Niko no kando, ukitingiza. Napenda one love, we ongeza. New dance style, don't wangaza, wangaza, wangaza.
Dozele, napenda cheza tu. Dozele, no money, no. Dozele,
cheza tuende wote. Dozele, we. Come baby, come nikupe, can get in love. Ooh baby, can get in love. Koma kama kupe nikupe, can get in love. Love, love, yeah. Come baby, come nikupe, can get in love. Ooh baby, can get in love. Koma kama kupe nikupe, can get in love. Love, love.
DJ Double J.
Pepe kabaruwa huwa, sioma. Pepe ya madhakaruwa. Tangu vishipete yani sija uwa. Lazima ni pepe tivijua amvua. Mikongo demsuro tabio tutarekebisha. Na size pia umata I say acha kubisha. Ebombe jirani weke pazia kudisha. Mjini kona patisha tunabiringisha.
Come baby come nikupe can get in love. Ooh baby can get in love. Koma kama kupe nikupe can get in love. Love, love. Come baby, come nikupe, can get in love. Ooh baby, can get in love. Koma kama kupe nikupe, can get in love. Love, love.
Ini pepe kabaruwa huwa. Sioma pepe ya madhakaruwa. Tangu nufishe pete, yani sija uwa. Nazima ni pepe, tivijua amvua. Mikongu demisura, tabio tutarekebisha. Na size pio,
mata maisea, chakubisha. Ebombe jirani, weke pasia kubisha.
Njini kona patisha,
tunabiringisha. Kuja wewe.
Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili. Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili.
Come baby come nikupe can get in love. Ooh baby can get in love. Koma kama kupe nikupe can get in love. Love, love. Come baby come nikupe can get in love. Ooh baby can get in love. Koma kama kupe nikupe can get in love. Love, love.
ndio stick. Wengine waki walk off, mini ta stick. Isi yo chuchu kamote, yangu ni stick. How can I breathe? Na simu how pick. Na kufikiria zaidi ya vile na sahau. Mapenzi ni safari na usha kula fair. Wow, how? Haki unanifanya how? Nimetupa rada, imebaki nitupe mao.
Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili. Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili.
Come baby, come nikupe, can get in love.
Ooh baby,
can get in love. Koma kama kupe, nikupe,
can get in love. Love, love.
Come baby, come nikupe, can get in love.
Ooh baby,
can get in love. Koma kama kupe, nikupe,
can get in love. Love, love.
DC, I see a love pills, nika choke. Utanyonga join kwanza, ama coke. Law, menguza law. Skiza punchline, si keleleza John. Ah, kes ni kes, si butako ni teki jo. Mosh ni mosh, utavuta gani jo. Drunk in love, niko tipsy, nastaga vi addictive. Attacked in a glow, nimi baby gaga.
We are the Mix Masters Entertainment. This is DJ Double J from Mombasa. DJ Tez, the Magic Hand.
DJ Kali, DJ Tari, wanna mwita DJ Voice. Spina wewe, kuja wewe, fire!